tulipogongana, hapo hapo tukapeana namba, tukapeana namba, namba. Ukweli ulinivutia, yeah, sijajua zako tabia, oh, na moyo ndo umeridhia, yeah, ila nina imani unao upendo. Ishi nami, baki nami, daima forever wewe nami, mitihani, changamoto tuzishinde milele. Ishi nami, baki nami, daima forever wewe nami, mitihani, changamoto tuzishinde milele.
Napendwa sana, ninavyojisikia mbaya.